qabi dhanteedu boga deeqday ayndu bixsha ee buxiya igu beeran soo dhameysa burjigeedu ma bayaamin Billiyandana baxsateedu ku bararay ay baxnaasha biligeedu ku badbaaday akar kabiya qofki bartay baa qawaayay wabillaahi farxa beera bilcawey Billiyandana baxsateedu ku bararay ay baxnaasha biligeedu ku badbaaday akar kabiya qofki bartay baa qawaayay wabillaahi farxa beera bilcawey dibka baajalur ka baanta boqoradeeda waana barkii nolosheydan buuxina oo bashada inta jooga ma baselo oo bashada ruux kalena uma baahdo oo bashada inta jooga ma baselo oo bashada ruux kalena uma baahdo kabajalur kabanta boqoradeeda waana barkii nolosheydan buuxina oo bashada inta jooga ma baselo oo bashada ruux kalena uma baahdo oo bashada inta jooga ma baselo oo bashada ruux kalena uma baahdo barbarte loona bogay qof bariya qof islaaday oo bashaasha soo xalla badankayga kuma beerin kuma beerin bilaneeda ku barbarte loona bogay qof bariya qof islaaday oo bashaasha soo xalla badankayga kuma beerin kuma beerin beer loola markan bartay suuday ibuxiya bidanteeda ku qaboobay boogadaya badankaygana u baneeyay oo billaahi bili soo dhan kala baxay kala baxay beer loola markan bartay ku mabsuuday ibuxiya bidanteeda ku qaboobay boogadaya badankaygana u baneeyay oo billaahi bili soo dhan kalabahay kalabahay dibka baajalur ka baanta boqoradeeda waana barkii nolosheydan buuxina oo bashada inta jooga ma baselo oo bashada ruux kalena uma baahdo oo bashada inta jooga ma baselo oo bashada ruux kalena uma baahdo kabajalur kabanta boqoradeeda waana barkii nolosheydan buuxina oo bashada inta jooga ma baselo oo bashada ruux kalena uma baahdo oo bashada inta jooga ma baselo oo bashada